Ikiganiro n'igisesenguru bya nyamaku byagarutse ku makuru anyuranye mukeneye kumenya iyo urebye ku kinyamakuru gihe akamukomo mukiranuka ko Green Party yageze nahoze mu rucisha amaso
ishyaka rero riharanira demokarasi no kurengera
igiti cyishyije Democratic Green Party of Rwanda n'ishyaka riharanira demokarasi n'ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda rikanga ryamaze kugeza ibaruwa mu biro bya Minisitiri w'intebe risaba impinduka mu itegeko rigenga amatora mu Rwanda tariki ya 10 Gashyantare uyu mwaka nibwo Green Party yandikiye inteko ishinga amategeko isaba ko zimwe mu ngingo zigize itegeko rigenga amatora zivugururwa iri shyaka ruje risaba harimo ku muntu watorewe umwanya inzego z'ibanze atakemererwa guhagararira ishyaka runaka hayoboye kugabanya amajwi asabwa kugira ngo umukandida wigenga atsinde akava kuri atanu akaba abiri kugabanya amajwi ishyaka risabwa kugira ngo ryinjire mu nteko ishinga amategeko akava kuri atanu akaba ane mu bindi harimo ko leta yajya itanga mbere y'amafaranga afasha ishyaka n'abakandida mu bikorwa byo kwiyamamaza ndetse no kureka amashyaka akakira inkunga ziva mu mahanga n'ibindi muri werurwe vice perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite w'imana impaye Jean d'Arc yaganiriye n'abayobozi b'iri shyaka rya Democratic Green Party of Rwanda ababwira ko inteko idafite ububasha bwo gutangiza ivugururwa ry'itegeko ngenga ahubwo abagira inama yo gushaka umudepite bakabimusaba akazabibagerezaho mu nteko rusange cyangwa bakabisaba guverinoma mu kiganiro rero n'ikinyamakuru gihe kwa kabiri iki cyumweru umuyobozi wa Green Party Dr. Frank Habineza yavuze ko nyuma yo kubisaba abadepite batandukanye ku giti cyabo bakabyanga bamaze kugeza ubusabe bwabo kuri Minisitiri w'Intebe kugira ngo azabashyikirize guverinoma Dr. Frank Habineza yakomeje avuga ko begera abadepite bagera kuri batatu babagezaho ubusabe bwabo ariko bakabyanga ahangaha Habineza akaba yaragize ati twabanje kubisaba abadepite ku giti cyabo uwo twegereye akatubwira ngo ntabwo abishinzwe undi akavuga impamvu bwite nyuma rero twahisemo kwandikira Minisitiri w'Intebe kugira ngo abitugereze kuri guverinoma Habineza avuga ko hari icyizere ko icyifuzo cyabo kizasubizwa abihereye ku kuba ibaruwa yabo yarakiriwe neza Green Party iherutse gutangaza ko ibizava muri ubwo busabe ari byo bizatuma ifata umwanzuro niba zitabira amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha abajijwe niba batazitabira rero amatora n'ibidasubizwa uko babyifuza Habineza yabwiye iki kinyamakuru ko batarabitekerezaho neza ati ubu sinavuga ngo twabitekerejeho icyakora mwabonye ko mu byo twasabye n'andi mashyaka nibaduha ibisubizo bizima byaduha imbaraga zo kwitabira amatora n'imbaraga z'uko nuko ibizayavamo rero twabyakira twishimye Green Party rero yagaragaye cyane umwaka ushize wa 2015 ubwo yasabaga ko itegeko nshinga ritavuga ubwo kugira ngo perezida uriho yemererwe kongera kwiyamamaza abugera no mu rubanza gusa yaje gutsindwa ubwo urukiko rw'ikirenga rwanzuraga ko nta ngingo ibuza ku itegeko nshinga rivugururwa urumva Green Party yagiye hariya mu nteko ishinga amategeko mwagiye mubikurikira mu ntangiriro z'uyu mwaka inteko iravuga iti twebwe nta bubasha dufite bwo gutangiza ivugururwa ry'itegeko ngenga wenda mwegere imwe mu ntumwa za rubanda noneho iyo ntumwa ya rubanda yo izabigaragaza nk'ikibazo bityo tubihereho cyangwa se mu bigeze kuri guverinoma ubwayo noneho bakegera umudepite akatirekada ibyo bintu simbishinzwe bakegera undi undi nawe akabwira atirekada jyewe rwose kubera impamvu zanjye bwite icyo cyifuzo cyanyu
ndumva nta gishobora wareba ku rundi ruhande nubwo ubushize iri shyaka Green Party bari mu kiganiro n'abanyamakuru bagaragaza ko iki cyifuzo n'ubundi bagifite cy'uko ibijyanye n'amatora uburyo akorwamo uburyo bwavugururwa cyangwa se bwahinduka kuko iyo urebye muri iyi nkuru baragaragaza ko umukandida wigenga kugira ngo yinjire mu nteko ishinga amategeko iri shyaka risanga amajwi asabwa ku giti cye ari amajwi menshi wareba ibyo ishyaka risabwa kugira ngo rijye ribone amajwi ryinjire mu nteko ugasanga amajwi atanu ngo ni amajwi menshi ati byibura bikabane icyo gihe n'ubundi abanyamakuru babazaga Dr. Frank Habineza bati ariko ufite icyizere ki kuko amategeko ari nuko kugira ngo wenda iki gitekerezo kibe cyasuzumwa mu nama rusange y'abadepite nuko umudepite umwe yakizamura yazamura icyo gitekerezo ingingo ikaba yakwigwaho baramaze bati ariko urabona urishobora ko ushobora kubona umwe mu badepite bari mu nteko ishinga amategeko wakomera akavuga ati icyo kintu nzakibaze ariko ubwo ibisubizo ngira ngo naha muri inkuru ya bitanga ati negereye batatu bose bantera ibyatsi ku rundi Rwanda ariko kumutera ibyatsi yarabure ugasanga birumvikana
gute
ngo ibyo ni ibitekerezo byanjye ariko ngiye gushyira umudepite we ubwe ari mu nteko abandi bazamo nabikiwe ari mu nteko deja yicaye uwo muntu wundi uzazamo azanyure mu nzira nawe yaciyemo kugira ngo yinjiremo
ariko umudepite ntabwo yicaye hariya mu nteko ku byo gusa yicaye no kubw'abaturage kandi n'iryo shyaka naryo ararihagarariye
uravuga uti arihagarariye kandi naryo ririmo abaturage kandi b'abanyarwanda icyo ni kimwe ariko areba ku rundi ruhande hari byinshi bikorwa umuntu akabikora mu nyungu ze cyangwa se akabikora kubera pozisiyo afite rimwe na rimwe akaba yakwirengagiza ko anahagarariye abanyarwanda wenda ufashe nk'urugero ubushize wahoze wumva bamwe mu baturage batari ku wundi umuntu umudepite ashatse yanakubwira ko ataguhagarariye kuko ntabwo wamutoye watoye lisite ishyaka ryakize aho ngaho wenda kubw'amahirwe aza mu myanya iri imbere ibasha kumwemerera gutambuka akajya mu nteko nubwo wenda ubitekereje gutyo icyo ntabwo cyaba ari cyo ariko ushobora kubitekereza gutyo ukabibona hanyuma ikindi wareba ku ruhande rw'iri shyaka buriya biragoranye kugira ngo utari mu nzu kugira ngo ujye gutanga amategeko mu nzu cyangwa se utange ibwiriza ku bantu bari mu nzu ryumvikane utari mu nzu usanga ari ikintu kigoranye kuko no muri guverinoma ntabwo
nta minisitiri bafite
nta PS bagira nabyo nubwo icyo gitekerezo gishobora gutangwa kuba cyabona umuntu ugisobanura cyangwa se ngo agishyigikire nabyo urebye ubona ko ari ibintu bishobora kuba byagorana
igihari cyo igitekerezo batanga kugira ngo cyumve nkurikije nabyo ko mbibona ni igitekerezo cyanjye ni uko byahurana n'uko n'ubundi guverinoma yaba yatekerezaga ko hagira ibihinduka kandi muribuka ko itegeko rigenga amatora bari gusaba ko ryanavugururwa ahubwo nta gihe kinini rishize rivuguruwe murabizi mu mpera z'umwaka ushize mwarabikurikiye ariya mu nteko ishinga amategeko kandi ibyo n'ubundi bari barakomeje kugenda bivuga ku buryo rero ubona ko icyizere gusa ko icyizere baragifite icyo twakora ntabwo avanga icyizere kirahari cyangwa nta gihari ariko baravuga ko icyizere bagifite gusa wenda natwe bigoranye cyane ubwo ni ugutegereza tukazabona niba minisitiri w'intebe ubwo busabe bw'ishyaka rya Democratic Green Party of Rwanda azabugeza ku baminisitiri ayoboye bakaba babisuzuma ubwo ikizagenda kivamo nacyo tukazagenda tukigarukaho
hari n'ikindi numvise iri shyaka risaba ko niba mu nzego z'ibanze bagutoye ukaba gitifu cyangwa se ukaba mudugudu kugera kuri meya ngo utakagombye kugira umutwe w'ishyaka runaka uhagararira aho uhagararira abaturage bose urwo rwego uhagarariye ariko wajya kureba ku rundi ruhande wa muntu icya mbere ni umuturage kandi umuturage wese afite uburenganzira bwo kujya mu ishyaka cyangwa se ntagemo aramutse ari umuturage ni agatorwa wenda n'urugero akaba meya kuko benshi usanga ba meya ari buhagarariye amashyaka ku rwego rw'akarere wenda ari na meya ushobora kwibaza utari kubona ibyo ngibyo bitwaye iki
ariko kuri iki cyose ko umuntu yaba ari mu ishyaka
ishyaka rigaragaza ko niba uhagarariye ishyaka runaka
ari umuhanda agomba gushyira amatara ku mihanda agomba gufasha abakene agomba mu buryo butandukanye kuba yabogamira ku ishyaka ryakanyiriza iki muri ibyo
ariko bo ukurikije ko babisobanura kandi ku ruhande rumwe ushobora no kuba wabyumva buriya hari ibikorwa bishobora kubaho noneho tuvuge niba reka nk'urugero niba ari nk'ibikorwa bijyanye no kwiyamamaza hariho uburenganzira busabwa inzego z'ibanze ese umuntu azaha priorite cyangwa azafavuriza aba azaha amahirwe cyane ni abahe niba ari umuyobozi byanze bikunze igihe niko mbitekereza agomba guhera kuko abanyarwanda nibo bavuga ngo utera uburezi arabwibanza wa muyobozi rero niba hari ishyaka kuri ye tuvuge niba kuri ishyaka rya RPF cyangwa se niba kuri ishyaka rya PSD cyangwa niba kuri ishyaka rya PL niba ari inyungu zirebana n'ishyaka wenda muri ako gace ari ibintu bigiye kubamo hari amahirwe menshi sivuze ngo ni kose byagenda ariko hari amahirwe menshi yuko ashobora kuba yatera uburezi bw'ibanje
mu gihe abiri ishyaka risaba kuba hari icyo bahindura mu gihe bazagaragara ko wenda kuba umuyobozi w'akarere ari n'umukuru w'ishyaka ku rwego rw'akarere hari icyo bituma iterambere ry'igihugu ritagerwaho aho ngaho ntekereza ko aribwo ariho babyiga bakicara se wenda bagasanga ntabwo aribyo ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo wabura kwibaza impamvu n'umuntu ashobora gutorwa wenda akaba meya atari asanzwe azwi mu ishyaka ejo mu gitondo ugahita ubona ko yatorewe guhagararira rya shyaka ku karere
wowe uratekereza yaba ari iyihe
ibyo we ntabwo byagutera impungenge se uri muri iri shyaka ridafite uwo mwanya
nyine wowe impungenge urumva azaturuka
ni za nyungu za politiki iri shyaka ririmo rigenda rigaragaza
kugira ngo wa muyobozi n'ubundi kuko abaye umuntu uvuga rikijyana azajya avuga n'ubundi n'irijyanye n'ishyaka bityo wenda
azajya gucengeza amatwara nyine y'ishyaka. Urebye usesenguye igitekerezo kiri ishyaka Green Party naho ngaho gishingiye kuko aravuga ati byanze bikunze niba umuntu uhagarariye ishyaka ari na meya uje kumusaba wenda uburenganzira muri indi shyaka ntabwo azakumva vuba nkaho yaba ari umuturage usanzwe uri netire wenda ari mu ishyaka ariko atari mu buyobozi hejuru niko babisobanura ariko ubwo ubusabe bwabo barabutanze buranakirwa ndetse ndabona uyu itangazamakuru kigaragaza ko ngo Frank yagaragaje ko mu bwanakiriwe neza
nubwo atasobanuye neza ikivuze
neza urabona ko banashyize mu buryo busa n'umwihariko wenda guverinoma nitera na wenda bagasanga icyo gitekerezo kikigwaho niba wenda kizatambuka kikigwaho bakabona gifite ishingiro nabyo wenda bizajya mu itangazamakuru nabyo bimenyekane wenda bice mu nzira bigomba gucamo ubundi ibisabwa guhinduka bihinduka
ariko vita ikindi cyagarutsweho muri iyi nkuru ishyaka ryakomeje kugenda rizamura ni ibijyanye no kuba bareka amashyaka yo mu Rwanda akakira inkunga ziturutse hanze abayobozi batandukanye bagiye babisobanura bavuze yuko bishobora gusanga bitumye amwe mu mashyaka agira imikoranire mibi cyangwa hakaba abantu bashaka kurwanya ubutegetsi bakaba babinyuza muri ayo mashyaka yandi ishyaka rya Democratic Green Party ryo ribisobanura ravuga riti hari n'ibindi bihugu duturanye batanga urugero rwa Uganda ko bamashyaka rwose amafaranga bayakira ariko bakagaragaza aho bayakuye n'icyo bayakoresha wowe mu Rwanda urabona by'ukuri kuba izo nkunga baziretse wenda amashyaka akazibona byateza ibibazo
rero buriya hari ikintu bakunda kwita cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se byanyuze mu bibazo baravuga ngo post conflict society uburyo iyoborwamo ngo butandukanye n'ubundi uburyo ibihugu bisanzwe biyoborwamo kuko mu Rwanda nk'igihugu cyanyuze muri genocide yakorewe abatutsi urebye igihe gishize imyaka 22 wakumva abarwanya leta wakumva ibitero twabyita ngo n'udutero shuma twadutera tuza tugakubita rimwe tugasubizwa inyuma cyangwa se tugahagarara bigenda bivugwa ku Rwanda izo nkunga keka ko leta y'u Rwanda nayo ibizifite iki kibazo cyuko zanyuramo inkunga z'abantu bashaka guteza
n'abarwanya ubutegetsi
ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu ikintu nakita ngo icyo mvuga ngo ni post conflict society usanga buri giceri cyose amafaranga yose yinjira mu gihugu amwe twita ngo ni incentives aba arebwa avuye hehe agenewe nde agiye kuyakoresha ibintu byo kuyakoresha byo ya mafaranga menshi abarwa amamiliyoni nk'amamiliyoni
nyine ariko Green Party wenda ntabwo ngiye kuguca mu ijambo ariko Green Party iravuga iti n'ubundi natwe ayo mafaranga twajya tugaragaza neza aho yavuye tukagaragaza n'icyo ari gukoreshwa
ariko n'ubundi ntabwo haburamo ikintu cya influence influence ni iki none se uhaye amafaranga ashobora kugutegeka ibyo ukora
nibyo ugomba kuyakora igihugu se cyo ko cyakira inkunga zimwe ziva no muri ibyo bihugu bigeraho bikanengana politiki y'u Rwanda na leta ubwayo ugasanga itabyemera
uzumve leta nayo inshuro nyinshi igaragaza ko ibyo bihugu hari ibyo bishaka gukora byitwaje inkunga
na leta ubwayo
no nayo ubwayo iyakira
ariko leta ubwayo
hari aho usanga
byayi nta mabura kindi
none
se ukeka ko ifite uburyo yafata amafaranga hari ubwo usanga nayo leta nayo ubwayo byayi chance urumva kuko umuntu arakubwiye ngo buriya nigeze nsoma amasezerano rimwe y'inkunga umuryango umwe wari wahaye igihugu cy'u Rwanda urebye close ziba zirimo cyangwa se ingingo ziba zirimo haba harimo ingingo nyinshi zifitiye inyungu urwaye amafaranga
none agomba kugeraho ijambo byanze bikunze
noneho ibaze ubwo njye ni ku ruhande rwanjye ibaze buri shyaka riri kugenda rihabwa amafaranga n'umuntu runaka biragoranye ko wayobora umurongo ngenderwaho w'ishyaka runaka ko wakurikiza
nta nubwo amafaranga nta nubwo wajya ubengeye yinjiriye kuko ntabwo azajya yaca mu isanduku ya leta kugira ngo ajye mu ishyaka igihugu kibone ko
amashyaka yafasha amafaranga nimba hari ahantu amafaranga agenzurwa uzakurikirane neza mu Rwanda amafaranga barayagenzura kandi noneho gihari ikintu ntajya nemeranya n'abantu kuvuga ngo biragoranye mbese abanyarwanda bazajya bakora ibintu byoroshye gusa
none se Peter
cyangwa rufunze abanyarwanda bazajya bakora ibintu byoroshye gusa wenda ibikomeye ariko bishoboka babyihorere
none utekereza ari iyi impamvu kise aya mashyaka bayima ubwo burenganzira wowe nkawe Peter
abo giye gitekerezo cyanjye nari mfite uko nabibonaga ni pakano turi kujya wenda nari ndimo ndeba ku mpande zombi kuko twari tubaze gusobanura wenda tunagaragaza impamvu wa mugani hari impungenge z'uko amafaranga yaza ariko ku rundi ruhande yaramutwishigikiye ati amafaranga aramutsaje ariko akaba uburyo noneho agenzurwa niba amafaranga hari amakonti anyuraho niba vuze ati ishyaka riba bagiye kuri tera inkunga amafaranga azaca kuri konti ishyaka uzabirenga akabona amafaranga mu bundi buryo azabihamirwa kukorega mashaka nayo bura ntugire ngo barareka gakora kuri ya byanze kunze hari ubugenzi uba buhari kuri je numva nta kibazo cyaba kirimo
dore ahantu ikibazo kiri rero amafaranga nibyo agiye kuri konti ishyaka ariko se ashyizwe n'ahantu aturutse he
agiye gukoreshwa iki
ayo mafaranga ageze kuri konti uza zakora iki
amafaranga rega amashyaka ishyaka ntabwo kiba ari ikintu kirangaho kiri abstract kidasobanutse ishyaka riba rifite imirongo ngenderwaho yaryo riba rifite manifesto yaryo baba bafite ibyo bagaragaza bagomba gukora ayo mafaranga nicyo abaje gukora
ubushize senateri Zitto Rutaremara agira icyo avuga kuri izi nkunga z'amashyaka impamvu u Rwanda rwasanze atari byiza ko amashyaka yahabwa inkunga ziturutse hanze ibyo twaje tuvuga icyambere cy'umutekano w'igihugu byo yuko igihugu abadashaka ubutegetsi cyangwa se abarwanya ubutegetsi bashobora gukoresha ishyaka runaka bakaritera inkunga kugira ngo wenda rigire imbaraga cyangwa se bafashe uwo muntu waba ushaka kugira ikintu akora kitari cyiza ku gihugu icyo gihe ari numvise
banzira agize igitekerezo cyawe
asobanura impamvu asanga ari byiza ari na ngombwa yatanze urugero kuri iki gihugu wahoze uvuga cya Uganda ati i Bugande bafite umutekano kiriya gihugu gifite inzego z'umutekano zikomeye kurenza u Rwanda ko nta kibazo bigeze bitera icyo nicyo yibajije wenda ubwo uruhande rusigaye birumvikana abarimo basabwa ko ubwo burenganzira naha bwatangwa nawe azerekana wenda niba inzego z'umutekano cyangwa se igihugu muri rusange kidashobora kuba cyava kw'iryo zima cyangwa se kuwo mwanzuro ushobora kuba wabantakuka cyangwa se batawuvaho kugira ngo wenda basuzume barebe niba ari ngombwa cyangwa se ari byiza kuko ubu ngubu igihari ni uko inkunga iturutse hanze amashyaka 11 ari muri forumu bicara hasi bakagabana
amafaranga ni hanyura
aho hanyura bariya bose baragabana ikibonetse cyose bicara hasi bakakigabana ubwo rero ubusabe bwatambutse ni ukuzabyigaho bakareba nyine ubwo ni ugutegereza akarebwa niba ayo mashyaka yo mu Rwanda nayo ashobora kuba rimwe yazemererwa nawe wenda bakajya bajya kudiriga hirya no hino ku isi bashakisha izo baza kubireba ko izo mpanuro batanazumva hari aho mbona ibitangazamakuru byatangiye kugaragaza ko barya amafaranga batishoboye ni mu kanya